like to read a few scriptures this evening.
Ntandu kuba ndifunde izibhalo ezimbalwa ngokuswa nje.
This is the day.
Ewe.
I thought
sesacula kuba lena imini. Ndinacinga nje ngo Nehemiah. Sahluko sesibhozo, umqolo wethoba. Nehemiah. Sahluko sesibhozo, umqolo wethoba ithi
and Nehemiah, which is the Tirshatha, and Ezra the priest.
Wathi uNehemiya oyirhuluneli noEzra umbingeleli umbhali nabalevi abazondisa abantu ebantwini bonke bathi le mini ingcwele kuYehova uThixo wenu, musani ukwenza isijwile, musani ukulila.
For all the people wept.
Ngokuba babelila bonke abantu bakuweva amazwi umyalelo lowo.
Then he said to them,
wathi kubo,
go your way, eat the fat,
yani hambani nidle amanqatha, nisele izinto ezinencasa, nise isabelo kwabangalungiselwanga nto, ngokuba le mini ingcwele kwinkosi yethu. Musani ukuba buhlungu, ngokuba uvuyo, ngokuba uvuyo lukaYehova ligwiba lenu. Nabalevi baba thuthuzela abantu bonke besithi, thini tu ukuba le mini ingcwele, musani ukuba buhlungu.
Do we realize what this is about?
Ngaba siyayiqaphela naba imalunga nantoni na le nto. Imini le inkosi yenzileyo ingcwele kuye. Musani ukutyhafa.
At what is not yet visible.
Ningajongi kwinto engekabonakali.
Look on the invisible.
Kabe ningajongi kwinto enokubonakala. Jongani engenakubonakala. Ngokungathi niyayibona. Ngokuba uthembekile. Wayezawuzalisekisa sonke isithembiso asenzileyo.
He will do what he has promised.
Uya kukwenza oko akuthembisileyo. Mazulu ayakuwa. Phambi kokuba ndilukuhle lulizwi lakhe. Ewe, izulu nomhlaba liyakudlula kodwa ilizwi likaThixo liyakuma kunaphakathi. Kwakhona imihla ebalulekileyo, amaxesha abalulekileyo kuSirayeli phakathi kwabantu bakaThixo. Kwaye ewe ke nakwisithuba sebandla lomnqophiso omtsha, nako oku ngokunjalo sisizukulwana esikhethekileyo, xesha elibalulekileyo, ixesha apho iziprofeto zeBhayibhile zizaliseka. Siyabona ngoku kuSirayeli kude kube ngoku uSirayeli wayenomhlobo omkhulu olizwi laliphethe ubunzima. Kwaye mvanje ke siwubonile oba buhlobo ufikele ekupheleni, ukuze isibhalo sizaliseke njengoko kubhaliwe phayana kumprofeti uZakariya, isahluko seshumini lesibini, isahluko seshumini lesine, isahluko seshumini lesibini, umqolo wesithathu. Kothi ngaloo mini ndiyenze iYerusalem ibe lilitye elingumthwalo ezizweni zonke, bonke abalifunqulayo baya kuzisikisa.
When all the people of the earth be gathered together against it.
Abonke abantu behlabathi bawuhle.
And so
bonke abalifunqulayo bakuzisikisa bazilimaze zihlanganyele zonke inhlanga zehlabathi. Lizwi likaThixo litsho kwaye kuyawuba njalo ukuba uIsrayeli ekupheleni uyakushiyeke yedwa, kodwa kayikuba yedwa. Ngelaa thuba uThixo uyakumlwela uIsrayeli. Ngaloo mini kuyabekwa isiphelo kuyo yonke into eqhubekayo phayana. Kubhaliwe apha kuZakariya isahluko seshumi nesine ngendlela nje emangalisayo, kunjalo umqolo wesithathu nakwindima yokuqala kumqolo wesine. Uyawukuphuma ke uYehova alwe nezo ntlanga njengemini yokulwa kwakhe, ngemini yomdibaniso. Ziyakuma iinyawo zakhe ngaloo mini phezu kwentaba yeminqulo ephambi kweYerusalem ngasempumalanga. Siyazi ukuba loo mini isondele kakhulu kwaye kusoloko kukhona ukuhambisana noko phakathi koIsrayeli nebandla lomnqophiso omtsha. USathana nehlabathi lonke babe kwaye bachasene noIsrayeli ngenxa nje uba uThixo ekhethe uIsrayeli ngoAbraham noIsake noYakobe wabatyhilela abantu bakaIsrayeli. Izibhalo ezingcwele azithi uThixo waseJamani okanye uThixo waseAmerika, kodwa njengoba sele kutshiwo amatyeli aliwaka, amatyeli aliwaka ngamathandathu, kubhaliwe eBhayibhileni kwathiwa uThixo kaIsrayeli. Andibalanga kodwa kubhalwe ngokwaneleyo. Nokuba abantu bakaIsrayeli bebengathobeli bahamba ngeendlela zabo, oku kungenzeka kuphela lide inani leentlanga liphelele lingene ebandleni. Emva koko uThixo awujika kwakhona aye kubantu bakaIsrayeli. Sibuyele kwala lizwi likuNehemiya lena yimini inkosi eyenzileyo. Musani ukuba buhlungu ke ityani amanqatha, ngokuba uvuyo lwenkosi lugweba lethu. Abantu bethu bava xebe bonke abantu bava baze balamkela ilizwi lenkosi kwaye babe nomdla kakhulu. Nathi okunjalo sihlangene nje khona ukuze sive ilizwi likaThixo. Kwimihla embalwa edlulileyo ndiye ndafowunela abaninzi bazi ukuba ndikhulile ndamdala, ndafikela kwinani elithile elipheleleyo. Uye udibanise ke inani lesihlanu, abantu banqwenelela iintsikelo zikaThixo. Mele ndifunde indubiso isahluko samashumi mahlanu nesihlanu, ndifunde uIsaya isahluko samashumi mahlanu nasihlanu. Kwakhona kwakukhona ndiye ndanika izibhalo nje ezikhethekileyo uba ndizifunde. Ndithanda ngokuba ndiye ndifundele isibhalo sokuqala phaa kwindumiso, isahluko samashumi mahlanu esele siphawulile loo nto apha amatyela amaninzi. Ndumiso isahluko samashumi mahlanu kolwesihlanu uya kwesithandathu uthi, bahlanganiseleni kum abam benxeba abenze umnqophiso nam ngombingelelo. Izulu lixela ubulungisa bakhe ngoba uThixo eza kugweba yena. Mhlawumbi ngokunjalo umqolo wesixhenxe, yivani bantu bam ndithethe, Israyeli ndiqononondise kuwe, ndinguThixo uThixo wakho,
as the people of the new covenant.
Sihlangene apha njengabantu bomnqophiso omtsha ukuze sive ilizwi likaThixo. Ngokunjalo sizikhumbuze ngokutsha ngento esayinikwayo ngayo iGolgotha. Bazalwane bathandekayo noodade enkosini, bahlobo, ukuba singaphiwa nje isipho sokuba namava neGolgotha ngokutsha apha kule mihla ngentsebenzo yakho okungcwele nentumekele, ngoko ke uvuyo lungabakho endlini kaThixo. Kwaye singacula ngoloyiso lukaThixo kumnquba wabalungisa ngecawa eZurich. Ndiye ndabhekisela kuGenesis sahlulo seshumi nesine xa inkosi yacela ngoMelkizedeki kumkani waseSalem, wathatha isonka newayini waphuma uyokuhlangabeza uAbraham ukuze avuyele isidlo naye. Yayintoni na? Wahamba eyokuvuyela uloyiso olo uThixo alinike uAbraham kuwo wonke amagunya otshaba kuzo zonke iikumkani ezazihlangene phayana. Qala uThixo anike uloyiso emva kwenkosi yaya iyokuvuyela ngesidlo sangokuhlwa kunye noAbraham, abo bangekazi ukuba yayinkosi ngenene leya. Masifunde kumaHebhere isahluko sesixhenxe ngokuba abafundele iBhayibhile bathi yayingumhambi ongaziwayo ongukumkani wentlanga. Hayi, yayingengokumkani wentlanga ongaziwayo, yayingukumkani wobulungisa, ukumkani weSalem. Ndifunda kumaHebhere isahluko sesixhenxe umqolo wokuqala kuba lo Melkizedeke kumkani weSalem mbingeleli kaThixo senyangweni, wahlangabeza nayo noAbraham ebuya evela ekubulaleni ookumkani, wamsikelela. Awathi uAbraham wamabela nesishumi sezinto zonke, esithi okunene ukuqala ukuthetha ngentetho evakalayo kukumkani wobulungisa, kodwa kamva abe nangukumkani weSalem, oko kukuthi ngukumkani woxolo. Engenayise, engenanini, engenamlibo wakuzalwa, engenasiqalo samihla, engenasiphelo sabomi, enziwe wafana naye unyana kaThixo, lo uhleli engumbingeleli ngokungapheliyo. Mangalisa kunjani xa sifunda ilizwi elinobuqaqawuleli nje xa inkosi yaphumayo yodibana noAbraham wayengekezi ngokwenyama, wayengekatshiyilwa njengonyana kaThixo enyameni, ingenayise, ingenanina, ingekho siqalo, ingekho siphelo, kodwa ngoko wabekela bucala ubungcwele bakhe nobuqawuli bakhe waba ngumntu ngenxa nje yoluntu ukuba asibuyisele kunqanaba lethu elingcwele. Ungukumkani weSalem, kumkani woxolo, ukumkani wobulungisa. Zintanga wahamba eyokuvuyela uloyiso. Bendithenda cinga ngesidlo senkosi sangokuhlwa esabanaso ngomso uThixo ethandile, kwaye ngokuqhagamshelane noko
we must realize
uloyiso olukhulu eGolgotha
zintando happened there
kumele siqaphele
so that we can be helped
uba intoni ngene nenze kayo phayana ukuze sikwazi
ukuncedeka
amamaxesha siyava
don't just come here
kwamzana urus selekuthethile nje kakuhle ukuba sizi nje apha sifuna ukuba yinxalenye noba kungomculo kungomthandazo okanye ngokushunyayela ilizwi sifuna uba yinxalenye yakho kwaye ndiyakholwa uthixo uzawukubona koko namhla ndifunde indawo pha kwincwadi yezenzo iqhelekile kakhulu ke kuthi ndacinga malunga nentsebenzo ethi intshumayelo elula nje ibe nayo xa ibishunyayelwa ngokutsha ncwadi yezenzo isahluko seshumi umqolo wamashumi amathathu anethoba apha kuthetha upetros eshikunyiswa ngumoya kathixo
in the land of the Jews
thina singamancina ezinto zonke awazenzayo ezweni lamaYuda kwekwanase Jerusalem abamsikayo ngokumxhoma emthini
and showed him openly
wamvu
to all the people
yena lo uThixo wamvusa ngomhla wesithathu wenza ukuba abonakale kungekubo abantu bonke ukumangqina abenyuliwe ngenxa engaphambili nguThixo kuthi thina sadlayo saselayo naye emveni kokuvuka kwakhe kwabafileyo
and he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he
wasithethela ngelithi masivakalise ebantwini siqononondise ukuba yena nguye omisiweyo nguThixo ukuba abe ngumgwebi wabaphilileyo nabafileyo bonke abaprofeti bayamngqinela yena lo ukuba ngegama lakhe bamkeliswa uxolelo lwezono bonke abakholwayo kuye intshumayelo nje
emfutshane
kwaye yazi ukwenzeka into elandelayo ngokupetros uthe akubona ukuba usawathetha upetros la mazwi wasuka wabawela umoya ongcwele bonke ababeliva ilizwi abantu kanye babesebholeni ewe siyavumba kwela xesha yonke le meko yayintsha ezingqondweni zabantu kwakhona babethetha ngokuchasene noko nabo babethetha
beyingqinela
kodwa lonke ihlabathi lalisazi ukuba kwenzekani ngoYesu waseNazarethe ukuba wabethelela wafa wazangcwatywa kwaye ngokunjalo kwakhona babenokungqina ukuba uvukile nabangakholwayo babenokungqina ekuqaleni ngokuba babemthicela babemnyelisa bambethelela bamenza intlekisa besithi profeta ukuba ubethwe ngubani na
could testify to the first part but then came a part that the other
wonke umuntu ebenoyingqina la ndawo yokuqala kodwa ngoku kwafika indawo apho abangakholwayo
and Jesus said
bangazange babone ukuba abasakwazi ukuyingqine wathi uYesu kubafundi bakhe nina ningamangqina am uPetros uyanda kwelizwi apha uyabhala
ithi
uThixo yena lo uThixo omvusa ngomhla wesithathu wenza ukuba abonakale kungekubo abantu bonke kukumangqina abenyulwe ngenxa engaphambili nguThixo nakuthi thina sadlayo sasela naye emveni kokuvuka kwakhe kwabafileyo.
This is where the section begins that the unbelievers can no longer participate in.
Kulapho kumjiko uqala khona.
I believe it was
apo abangakholwayo bangasakwazi ukuxhamla kulona.
In the prayer meeting that all of Christendom
ndiyakholwa ukuba bekungokuhle kwangolwesithathu xa umzana uRus exele apha umhlangano omthandazo ukuba bonke inkolo yobuKristu ivuyela iChristmas ngendlela ethile. Kubekho nodoli kunqwelo ethile abanye bacule umthi weChristmas, abanye bacule bathi mntwana onguYesu yiza nantoni na enye ezayo. Kodwa ngoku bakhona abantu abangabeki onodoli pha ebuhlanti okanye esitalini. Kukhona abantu abo uKristu wazalwa kubo, abantu abaqondayo baze babe namava ngento eyithethayo nenjongo yokuba imalunga nantoni na le nto yoba uThixo abe ngumntu, kutsho ke ukukhawula inzala kaThixo.
Everyone can celebrate.
Ukwenziwa nyana nintombi zikaThixo uze babize ukuba babe khona. Wonke umuntu angayivuyela lo. Ayibonke ubuKristu. Ngathi bayazi ba lilayitwa kanjani ikhandle. Nokuba lilayitwa njani lesibini, lesithathu, lesine xa kumyadala. Wonke umuntu uyayazi loo nto. Kodwa ngubani waziyo? Kubani othe waba namava ngenkosi evukileyo? Kubani othe waba namava kunye nenkosi uthe uYesu? Kusakuba mzuzwana mncinane apho ihlabathi ningayi kuba sandibona, kodwa nina niyakundibona ngokuba ndiya kuzithila kuni. Ihlabathi alikuba sandibona zintanda.
Why we are here today.
Sifuna ukubona uYesu.
We do not want
ilondo silapha namhlanje. Nakule mihla. Asifuni nje ukuva size samkele umyalelo ngalo ilizwi.
We would like to see Jesus.
Sifuna ukuba namava kunye nelizwe elenziwe labayinyama. Sithanda ukubona uYesu. Sifuna uba namava kunye noYesu. Sibe namava kunye naye ngokutsha. Kuze konke ukuthandabuza kwethu kubekele bucala. Kwaye siya kumbona njengovukileyo phakathi kwethu. Kwindumiso isahluko sama-55. Ndiye ndanikwa umxolo wesixhenxe uba ndiwufunde.
Read this verse.
Emva koko ndaqaphe kuba umzana uBranham uye wawufunda lo mxolo. Xa ebeshumayela laa ntshumayelo ithi phezu kwehobe elisekhephini elimhlophe. Kwindumisa isahluko sama-55 funda umxolo wesithandathu ukuya kwesibhozo.
Lo then
ndathi andaba bendinamaphiko njengehobe bendiya kubaleka ndiye ndihlale, nanko ndibalekela kude ndilalise intlango, phakamisani bendiya kukhawuleza ndisinde emoyeni ovuthuzayo naseluqhwitheleni.
But Brother Branham then sang the song.
ndazi kuba bangaphi kunabayikhumbulayo le ntshumayelo, kodwa ngoku umzana uBranham walicula eli culo malunga nehobe elimhlophe njengeqhwa. Wangeza umxolo kule mithathu ikhoyo ebonanisa ba yintlungu enjani nokuva ubunzima elawo bebeninokujongana nako, labe lingxamele ukuba ligoduke, engxamele ukuba athathwe asuswe kuko konke athe wajongana nako apha ayokuba
nenkosi.
Ukuba ndiya eziphelweni zehlabathi, wena Thixo ukhona. Ukuba ndilungisa ibhedi yam esokweni, isandla sakho sokunene
sindibambile.
Singayaphi na xa sinokubaleka ebukhoneni bukaThixo? Hayi, asidingi ukubaleka, singeza kuye. Asidingi uba sifuna ukuphumla endaweni ethile, sikufumana apha. Ukhona ukuphumla kwabantu bakaThixo kwaye bonke abaza bezokuphumla kwimisebenzi yabo banokuphumla kuThixo. Xa uThixo ugqibile umsebenzi wakhe waphumla ngomhla wesixhenxe, wabona ukuba yonke into ilungile. Andifunde kuprofeti uIsaya isahluko samashumi amahlanu nesihlanu. Ewe, eli lizwi elimangalisayo. Ndiyakholwa abanye abazane bethu noodade babe se-Araganda kumhlangano odlulileyo, kodwa suke kuba elinani shumi lesihlanu nesihlanu lithetha iintsikelo ezininzi kum, ndilifundile kwakhona ndaze ndahlaziyeka. Hlaziywa lilizwi lenkosi. Umqolo wokugqibela uthi kuIsaya isahluko samashumi amahlanu anesine, ndiye ndanikwa inkosi kwaze kwa ndakukhanyiselwa. Phaya kuhlaselo lokuqala xa lwenzekayo kwaye ndava kanye ngendlela atsho ngayo uDavide esithi, inkosi ndiyakuyaphi na, yintoni na enye ndingayenza. Kwaye ndikhumbula xa ilizwi elithuleyo elihlebezayo, kodwa ngesaquphe ndatyhile Isaya isahluko samashumi amahlanu anesine ndafunda umqolo weshumi nesixhenxe. Zonke izixhobo ezikhandelwa ukulwa nawe aziyikuba nampumelelo. Zonke iilwimi ezimelene nawe ematyaleni uya kuzigweba. Lilo eli ilifa labakhonzi bakaYehova nobulungisa babo obuphuma kum, utsho uYehova.
When a quiet, soft voice, inaudible, but suddenly I opened.
Yayintuthuzelo kwaye sashiyeka intuthuzelo enkulu kum. Thixo aliphaphele ilizwi lakhe.
No weapon.
Uyasigada nathi thina silikholwayo siliphetheyo. Kwaye kasijonga ngasemva kule mihla singangqina ngokutsha. Ba kukangakanani na uThixo ethe wavula impiko zakhe kumaxesha amaninzi engxaki, zange kube khona ukuhamba inqwelomoya kwiminyaka emininzi, kodwa kunjalo yonke into ihambe kakuhle. Akekho umkhweli wenqwelomoya okhwelayo phaa ahle engenamoya olungileyo nje. Sithe safunda nje ngokuphindaphindeneyo kumaxesha mvanje, kwaye singangqina ukuba isandla sikaThixo sasinathi, kuba inkosi ithe avula iminyango, avula negeyithi, kwaye ngoku sekukulo mxholo iingcinga zam zindithatha emva phaa kwiminyaka embalwa ethile, mhlawumbi ngo-1974 xa nandihlela eofisini yam.
Not every passenger who boards the plane
pha kwisitrato saselek kwinani inombolo yesixhenxe, umqolo wam wawuseludongeni kwicala lam langasekunene, ndingqame efestile ndabe ndibhabhela ndisiya eIndia, uhambo lam kuyo yonke iIndia. Ukusuka kwam kwakungomvulo, ngoku xa ndandichophe phayana kanye ngolwesine okanye ngolwesihlanu, mhlawumbi ngolwesine pha ezibhakabhakeni, ilizwi lavakala kum ngendlela ova ngayo elam ilizwi lithi luvala uhambo oluya eIndia. Qinisekile ukuba nake ndamnika ubungqina obubini okanye obuthathu endaweni ethile, ngalonke xesha elo lizwi lithetha ke ndibambeke nje ndingenakwazi uyicacisa loo nto ithetha ukuthini. Ngokukhawuleza ndashiya iofisi yam, ndaya emotweni ndiqhuba ndisiya phaa nehlathini, ndithandaza ndisithi, "Nkosi, mhlawumbi olunye uhambo, hayi lena." Ndaze ndathi, "Nkosi, amaholo sele erentiwe, andifuni ulugcina ilizwi lam, andifuni ubaphoxa bazana nootata okunjalo. Inkosi lingqina lam." Meluba kwakungo-11:15 zange ndilijonge ixesha lam, kodwa ilizwi lenkosi lafika okwesibini lithi, "Lucime uhambo oluya eIndia, kwaye nikufundi lokho phaa kumaphephandaba. Bonke abakhweli abayi-96 ababezohamba ngalo nqwenomoya besiya besuka eBombay besiya eMadras batsha emoyeni, kwaye igama lam lalupha elistini yabakhweli. Ndafumana ukufowunelwa eColoni, iofisi yaseColoni Express, kwaye babefuna ukuqonda ngam ngokuba igama lam lalupha kudweliso okanye kwakukhona okuninzi. Sekunjalo ke igama lam likudweliso labahambi, kwaye ndabe sendiqinisekile ukuhamba kwam. Kodwa ke inkosi yathetha yathi, "Lucima uhambo oluya eIndia. Kuba besinobungqina beyure namhlanje singangqina abantu ezintweni ezininzi uThixo athe wazenza, kwaye uthe wasigcina kanjani, usikhokele kanjani." Nasithile ku-Isaya 55
and they wanted to inquire about me.
Apo iminqweno
was on the list.
Eyenhliziyo zethu ngabonakaliso, kwaye singava kuthethwa nathi.
I had a confirmed booking on the plane and behold,
wenani nonke ninanqiniweyo, izani emanzini nabangenamali, izani thengani nidle, zani thengani iwayini namasi, ningenani ningenamali." Okunjalo ungafunda umqolo wesithathu apha, mhlawumbi singayifunda sonke. Ewe, umqolo wesibini okunjalo uxabisekile, "Yini na ukuba nilinganisele imali ngento engesonka nokuxelenga kwenu ngento engahluthisiyo? Phulaphulani kum ninyameke, nidle okulungileyo, umphefumlo wenu uxhamle ukutyeba. Thobani iindlebe zenu nize kum, without price. Vivani, uphile umphefumulo wenu. Ndenze umnqophiso ongunaphakade nani. Iinceba zikaDavide ezinyanisekileyo. Elizwe elimangalisayo. Yazi ndiyakuthanda ukumfunda umprofeti uIsaya. Wayesisixhobo nje sokudlala umculo sikaThixo. Umntu uThixo angathetha ngaye abhale okuninzi. Wayezintle ezinjani iingcinga zelizwi apha. Thixo kwakhe uthi phulaphulani kum nidle okulungisiweyo. Ingaba wena umamela bani? Ingaba wena mna ndiphulaphula bani? Kuba sibuyele egadini yase-Edeni kwakwanele nje ukuphula kwelizwe elinye. Kuba singagcini ilizwe elinye kwakwanele ukuba sisilele kumcelimngeni kwilizwe elinye. Ngabo efa wamamela bani? Bani owaziyo? Inyoka. Adamu wamamela bani? Bani owaziyo? Uefa. Apha inkosi ithi, mamelani kum nidle oko kulungileyo. Ingaba wena umamela bani? Mna ingaba ndimamela bani? Ngaba abantu bava ntoni kule mihla? Yekumamela yonke into le. Uze uqala ukumamela into uThixo ayithethileyo. Yaze yatyhilwa kulo ibandla ngelizwi lakhe. Ngoko ke sizawuba nokudla okulungileyo esiya kukutya. Ngaba inkosi yakhe yanikisa ngento embi ithi, nina nikhohlakele nje bani nokubanika izipho ezinhle abantwana benu, kobekela phi na kuba wenu osemazulwini ukubapha izipho abo bamcelayo. Phulaphulani kum. Ingaba asifuni ukuthetha oku enkosini sithi, Thixo wam, kusukana le mini uyaphambili ndiyakumamela wena kuphela. Ndiyakumamela kuphela into oyongixela yona ngelizwi lakho. Ukuba sizigcine ngenkuthalo, ngoba ndiyaxelela utshaba sele lithethile ebantwini abaninzi kwaye xa abantu beya bebanobuqhetseba kulapho anokwenza ubungozi obukhulu. Ngakoko sele ndinyule izibhalo ezintathu kwawubathi umzekelo, nabani ungqinayo ukuba uYesu unyana kaThixo ungokaThixo. Kwabe nokufundela izibhalo ezithathu apho idimoni kwimihla kaYesu athetha la mazwi athi, uyakuthi na sele ndikubhale phantsi? Hayi kuphela ukuzixela ngemlebo, kodwa isityhilelo esingcwele esinyanzelekile kuko oku. Xa izibhalo zonke ezingcwele zithetha malunga nonyana kaThixo, kunjalo basixelela ukuba ungubani na. Utsho ke uThixo uSomandla, uKumkani uXolo, Alpha no-Omega, uKuqala nokuGqibela. Akekho omnye uThixo ngaphandle kwinkosi yemikhosi. Phulaphulani kakuhle kum. nize nidle oko kulungileyo uze ugcobe umphefumlo wenu ngokutyeba Eva wangena engxakini ngokuba wamamela inyoka Adam wangena engxakini ngokuba wamamela u-Eva nathi sifike engxakini enkulu ngokuba simamele abanye asamamela uThixo yiloo nto umyalelo sewugqithile yiloo nto uThixo ethumele umprofethi ukuba asibuyisele elizwini kaThixo kwaye ngoku akumelanga ukuba simamele size sirhawuzelwe ziindlebe kodwa kumele silunge ukuba sive ilizwi likaThixo kwaye xa ufunda kuNehemiya abantu xa babuyela ekhunqweni kwasebhabheni kwangesekho ngcaciso ilizwi likaThixo lafundwa itempile yakhiwa kwakhona emva uba sakhokelwa saphuma khonxweni kwasebhabheni akusekho ngcaciso sithe sakhutshwa kuzo iingcaciso ukuze singamameli ngeendlebe zethu iingcaciso kodwa simamele iNkosi zange ngaphambili kwakhe kwabaluleka kangaka kwanyanzeleka ukuba zivalwe iindlebe zethu kwezinye izinto samkele ilizwi kaThixo ngendlela kuyiyo ngoku kwaye ndiyaxela ngoba kanye nje njengoba uYesu Kristu wayelilizwi elicocekileyo lenziwe laba yinyama kunjalo ke umtshakazi uyakuba lilizwi elicocekileyo elelizwi ngokwembewu enye yelizwi likaThixo nyama yenyama zabo namathambo amathambo akhe naningowamazibulo phakathi kwabazalwana abaninzi eyona nto engcwele eluqobo halleluya abonge igama lenkosi waphulaphula abani na unyana womntu xa walingwa ngusathane usathane wathetha naye ngokunjalo emlinga waza nelizwi likaThixo emva koko kulapho kuba kubi kakhulu utshaba lusenza into enye namhlanje weza enkosini uwayesenza ulungiselelo lwakhe emhlabeni ngokuthobeka ngokohlobo lomkhonzi waze wamlinga esithi ukuba ungunyana womntu amadimoni omtyholi selengqinile uba ungunyana kaThixo ubeka iphawu lombuzo othi ngaba nguyena unyana kaThixo ngoko kumele uziphose ngokunjalo utshaba lweze emprofethini lweza ngoyesu ngoyesu kwaye akayikugqitha wena nam kodwa wathi na uyesu akanalulungelo kum usathane kumele alahlekelwe lilo lonke ilungelo nobango phezu kwethu ukuba thina sihleli elizwini ngoko sihleli kuthixo kwaye ilizwe liyimbewu lisenza uba singoni kuthixo kwaye ndiqinisekile uba inkosi yakusinceda isenisinike ubabalo ndiphulaphuleni kakuhle nize nidle oko kutyetyisiweyo uze umphefumlo wenu wonele ngokobutyebi kube khona olukhuthazo luthi bazeleni indlebe nize nize kum nive iyakuphila imiphefumulo yenu. Sihlangene apha hayi ba sizova into le okanye laa mntu afuna ukuyithetha, sifuna ukuphulaphula inkosi kule mihla, kwaye ndithanda ukuqinisa kanye kwakhona masingaxubi into akwenzeki. Ingaba ukhula linanto ukwenza nantoni na nengqolowa, akunakuxutywa. Ilizwi lihlambulukile kwaye sihlanjiwe ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi. Sithe saba yinxalenye yelizwi, ithi apha ndiyakwenza unqophiswana phakade kunye nani. Masiyixelele inkosi ukuba siya kumphulaphula yena, sifuna ukuyiva into afuna ukuyithetha kuthi fike kubizo. Funani inkosi ngoku isenokufumaneka, mbizeni esekufuphi yena ongendawo makashiye indlela zakhe, umntu oziphakamisileyo ashiye iingcinga zakhe. Sibuyele enkosini. Ilizwe libhekisele kubo bonke abo bathe baphuma kancinci endleleni, lithi buyelani enkosini. Ongendawo makashiye iindlela zakhe, umntu ongelolungisa ashiye iingcinga zakhe. UThixo uyayazi uba kutheni izinto ezithile zisenzeka, kutheni zivunyelwe ukuba zenzeke, kodwa nantsi apha ikhoyo. Ongendawo makashiye iindlela zakhe, endoda engelolungisa ishiye iingcinga zayo. Inkosi ayithi ndiza kunika ixesha ubucinge ngayo, unayo enye iveki, unawo omnye unyaka. Ngoku singathetha ngalo ixesha elizayo. Aba ithi namhla xa nithe naliva ilizwi lakhe, musani kuyenza kukhuni intliziyo yenu. UThixo akathethanga nto malunga nengozi. Namhla ukuba uyaliva ilizwi lakhe, kwaye umntu ongelolungisa uyazishiya iingcinga zakhe, kwaye ubuyela enkosini aze abe nenceba phezu kwakhe nakuThixo wethu. Ngokubuya uxela ngokukhulu, singaqinisekisa oku kuye wonke umntu kwizisekelo zelizwi likaThixo. Abo babuyele enkosini bawukufumana ukuxolela, ubabalo nosindiso. Sisekumini yosindiso, selixesha lobabalo, kwaye singabuyela enkosini. Ngomqelo wesibhozo ithi uba iingcinga zam asizizo iingcinga zenu, neendlela zenu asizizo iindlela zam, utsho
uYehova.
Ngoba kangoko amazulu ephamela umhlaba, injalo ke iindlela zam ziziphamele iindlela zenu. Kwaye iingcinga zam nezakho ndikufundile ngokwam, kwaye ngokunjalo ndingasele ndifundele umntu wonke. Yanga nganyaniseko oko kubomi bethu, size silahle indlela zethu, iingcinga zethu, iinjongo zethu, amacebo, size sizinikele enkosini. Ndithi Thixo wam, nam kanye kulo lonke icebo lakho nentando yakho kulameko yexesha lesiphelo, ukuba uzawugqiba ngebandla lakho. Umzalwane ubonakalise ingcinga emthandazweni ethi ethi uba silivile ilizwi likaThixo kwaye sisikelelekile kule ndawo ngokwezentshumayelo enamandla. Kodwa nguma sithi ngeli xesha sifumane indawo ufumane indawo emzimbeni wakho tewanenjongo ngawo ngathi kuze wena uThixo uthethe kuze usikelele ngokunjalo uze usiphe into ezawuhlala ingaphelelwa size sishiye konke ukungakholwa nokholo oluncinci silandele uThixo wethu ngalo ukholo. Ngoba iingcinga zam asizizo iingcinga zenu ngeendlela zenu asizise iindlela zam kodwa ngokubhaliwe kodwa uThixo wamazisa uMoses iindlela zakhe nezenzo zakhe kubantwana
baIsrayeli
lungisa indlela ususe ilitye lesikhubekiso endleleni yam. Sininzi izibhalo sihlangene apha phambi kobuso bukaThixo uze sibe namava kunye noThixo ngathi zange kwenzeka phambili. Bele ndikutsho kwakhona uba namava kunye noThixo ngathi zange kwenzeka phambili. UThixo unokuphelela sele sikuthethile ukuba ixesha alikho lufutshane kuphela selilapha ixesha yure yokuzukiswa kwegama lenkosi Yesu Kristu lifikile. Kwanje uba kwakunjalo kwimihla kaYoshua kwaye kwakhona kwimihla kaEzra noNehemiya babekhona njengoba sekutshiwo kwakhona imihla ekhethekileyo amathuba akhethekileyo phakathi kwabantu bakaThixo nakulo ibandla. Lena imini yethu eli lixesha lethu kwaye mamela le nto ithethayo apha Isaya isahluko samashumi amahlanu nesihlanu ukutsho phaa umqolo weshumi nomqolo weshumi elinanye ngoba njengoba imvula isihla nekhephu livela ezulwini lingabuyeli kuwe lingawunkcinkceshelanga umhlaba likwenze ukuba uhlume imnike imbewu umhlwayeli imnike isonka odlayo. Liyakuba njalo ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam aliyi kubuyela kumlilambatha kodwa iyakuphumelelisa endikuthandayo lingakuphumelelisanga oko ndilithumela kuko. UThixo uthumela ilizwi lakhe waze wabaphilisa. Zonke iingcaciso ziyazigulisa. Prophethi Isaya uthi isahluko samashumi amabini anesibhozo zonke izithebe zigcwele umhlanzo wentshontsho ithi apha kancinci napha kancinci apha sinaku kancinci ngoba balukaThixo sithe savunyelwa ukuba sihlale esithebeni esilungileyo hayi apho abantu banikela into ngento abayithe bayiginya kancinci. Hayi inkosi ithe yalungisa isithebe phambi kwethu thina sikwisithebe senkosi khona ukuze siqhamle ngalo ilizwe elithilwe likaThixo imana entsha ukuze umphefumlo wethu uvuselele apha kule ndawo. Asifuni okuninzi kwinjubayo zikamzana uBranham kodwa akukho apho khona intshumayelo ezininzi ngolu hlobo zikhutshwa kulo nyaka. Wonke umntu uyazifunda intshumayelo, wonke umntu uyajongana nazo, wonke umntu uyazidla ngokomoya. Sele ndikuthethile amatyeli amaninzi uba kuyi kubakho kungaqondani phakathi komyalezo ukuba abashumayeli bathe bashiya intshumayelo ngendlela abasindiswa ngayo bengathathanga izinto bazikhupha emxholeni baze bacacisa khona bacacisa. Yakhola umzana uRusi wawukhona phayana xa sasiseludongeni eliphaa iYerusalem ngoko sabe sijonge la magumbi anomhlaba ongaphantsi apho iTorah neTalmud yaseBhabhiloni neyaseYerusalem iTalmud nantona abayibizwayo omnye unika ingcaciso omnye unika ingcaciso yingcaciso ndiye ndanika intloko ngokoluvo lomntu kuba banatora kuphela babe noludidi nolunye udidi olwahlukileyo omnye thethoku omnye thethokuya kungasekho mntu waziyo uba uthixwe wathini ngoba abantu abaninzi bakumele bamncede uthixo ngendlela ethile. Xa ndibona isayi isahlolo samashumi ahlanu nehlanu phambi kwam andinasidingo soba ndongeze nantoni na okanye ndicacise nantoni na nakanye ngoba into uthixo ayithethileyo icacile iyaqondwa icacile. Ayikho isidingo sengcaciso, sidinga nje uba sikholwe sibe namava sesimbulele uThixo uba ethetha nathi. Le nyaniso bekungayibakho yantlukwana, kungekho ndlela zahlukileyo njengoba kunjalo ngoku. Ukuba omnye noshiyeka ethembekile emsebenzini ngoku akukho nto enoshiyeka bilo hlobo ibiyo asikuthabathela entliziyweni oku nabanye benje njalo ukuze singazithobi iindlebe zethu kodwa bazenze bafumaneke enkosini sithobeni iindlebe zenu ize nize kum hayi kumshumayeli hayi mntu inothile onezityhilelo ezibalulekileyo ezikhethekileyo zani kum ze imiphefumlo yenu ivuye idle amanqathi phulaphulani kum nize nitye oko kulungileyo funani inkosi ngoku isenokufumaneka mbizeni esekufuphi silivile ilizwi likaThixo asilithobele iingcinga zam asizizo iingcinga zenu ndlela zenu asizizo iindlela zam emva koko njengekhephu nemvula alibuyeli lingakhange liwuvundise umhlaba ukuze umhlwayele ahlwayele ovunayo avune kube khona isonka phayana linjalo ke ilizwi likaThixo alibuyeli lilambatha liyakuphumelelisa oko uThixo alithume ukuba likwenze. Sele ndikuthethile kumhlangano wokuqala uloyiso lwaseGolgotha
are not my way.
Inyaniso engcwele.
As the snow and the rain.
Kwaye singathi siqale sivuye.
Unless they have
sigcobe. Simzukise uThixo.
And the harvest could be reaped and bread is there.
Ngalo ngokuba uleyiso olupheleleyo luthelwa gqitywa eGolgotha. Umeyiso waseGolgotha uthe weyisa ukufa nesoko uyaphila, nathi siphila kunye naye yonke enye into. Imicelimngeni khona into zithile kumele sijongane nazo. Into uThixo ayenzileyo kuKristu iyasebenza kude kulo lonke iphakade. Kanje uba iNkosi ivuyela uloyiso kunye noAbraham, mele sivuyele uloyiso laseGolgotha, avuye kunye nathi, nathi kunye naye. Xa wathi konke xa sukuba nisidle esisonka nisela kule ndebe, niya kukhumbula ukufaka iNkosi ide ibuye. Wayethetha ukuthini ngako oko? Ukutsho ke into enzekayo ngokufa kwakhe wafa endaweni yethu, wahlatywa ngenxa yezikleqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yokuphula kwethu umthetho. Isohlwayo saba kuye ukuze thina sibe noxolo, namanxeba akhe saphiliso. Xa sivakalisa uKristu ebetheleliwe, xa sivakalisa ukufa kukaYesu Kristu, asipheleli apho. Ngokunjalo sithwala ubungqina bokuvuka kwakhe. Uyaphila, sangafe kuphela, wavuka wakhona. Thina sivakalisa uYesu Kristu owabethelwayo, ofileyo, ongcwatyiweyo, lo wahlela ezantsi esogweni, owavukayo evuka kwabafileyo ngomhla wesithathu, angqina kuba abafundi bakhe kwiintsuku ezingamashumi amane kuba uyaphila. Emva koko wanyukela waye ezulwini. Zintanda, masicele iNkosi ukuba ize phakathi kwethu ngendlela emangalisayo apha njengale mihla osiyayikholo okanye siyikholo. Sele sinayo imihlangano apha nabazali nodade abathe babona umnyama onemibala esixhenxe uvulekile. Imihlangano yayikukhanya kungumangaliso okuthe kwehla phana eqongeni. Nathi sithe saba nayo imihlangano apho ubukhona bukaThixo bubonakaliswa ngamandla. Kwaye sifuna ukuyicela sonke iNkosi ba ihle. Asifuni ukuthi kanjani singathi kuwe iNkosi sithile uze uhle ngentsika yomlilo, kodwa ukuba ukwenza kanjani oko yena iyakwazi ngokwakhe. Sizisa kuphela thina imithandazo phambi kwetrone yakhe yobabalo ukuze sibonakalise iminqweno yethu ukuba simfuna kangakanani ukuba azityhile.
Has been powerfully revealed, and we want to ask the Lord together to come down.
Sihlangane phambi kobuso bakhe, sithobe iindlebe zethu kuye, simnike iintliziyo zethu, sivuma ukuba silapha khona ukuze sihambe ezindleleni zakhe, ukuba sivumelane kunye nelizwi lakhe, kwaye simnike imbeko alo ukholo uthi izani kum ize imiphefumlo yenu ivuye itye okusemangqatheni. Ndiyakhona ubuThixo uza kusinika ukutya okutyebileyo aluba wolo lwakhe apha kule mihla yena unako okupheleleyo. Masithandazeni sonke, sikhole sonke, sincele uThixo ukuba ahlele ezantsi aze ngenyaniso asivelele njengelanga elivela phezulu. Ngenyaniso asivelele.
I believe that God.
Ukuze kokusuka kukona kuncinane kuya kukona kukhulu. Suka koyena mncinci uya koyomdala. Wonke bangavakalisa. Ngenyaniso. UThixo ukhona phakathi kwethu. Njenge sichelo. Lento sivalisa ngendlela lapho ilizwi likaThixo lingaqala kwabancinci nakwabadala. Umoya kaThixo uqala ukusebenza. Ayonto engaqhelekanga le yokuba abantu abadala nabantwana nokuba iminyaka esixhenxe okanye iminyaka elishumini esine ayikhathaliseki. Xa umoya kaThixo uqala ukusebenza khona ukushukuma endlini kaThixo bako konke umntu utsalelwa ngaphakathi banoyolo abo bazivulayo kuThixo bangaphi abakholwa kumsebenzi ongumangaliso kaThixo ngawumoya ongcwele. Haleluya. Abongwe uThixo ophilayo. Inkosi ifuna ukukwenza kwaye ndiyavala ngolu phawu luthi lukuntshumayelo uPetros ayishumayeleyo eyayimfutshane kakhulu kwaye malunga nomxholo kuphela kwachukumisa kwinto eyenzekayo kuYesu Kristu ngela xesha. UPetros wayengakwazi ukuba angene kwiinkcukacha ezinkulu kodwa la mazwi ambalwa ayenele ngokuba ayekholwa ayesamkelwa kwaye umoya kaThixo wayesele eqalile ukusebenza. Zintando, asilamkele ilizwi likaThixo ngokholo soloko sivumelana kunye nalo ngentliziyo yethu kwaye inkosi iza kuzithila kuthi ngendlela engumangaliso. Udumo maludunyiswe lizukise igama lakhe elingcwele. Amen. Njengoba sithoba iintloko zethu sivala amehlo ethu size sivule iintliziyo zethu.
And already the Spirit of God began to work. Beloved,
ngicela bonke abo base banothi bavume ukuba thina singabantu bababingeleli okumkani bukumkanini bakho bathi amen. Haleluya.
Praised and glorified be his name.
Akabonga uThixo.
Amen.
Ukuba kusekhona buphathi kwethu abangakwazayo kwaziyo ukungqina kuko oku kuthi intliziyo ethandekayo ayingomzalwane engumshumayeli obizayo kodwa inkosi uThixo ethi nyana wam ntombi yam ndinika intliziyo yakho ubuyele kum
haleluya
ushiye indlela ephangaleleyo uze uze kwindlela emqinwa siphile siye ebomini ngoba indlela ephangaleleyo iya entshabalalweni baninzi kabamba ngayo kwaye akukho kujika uyangumoya kaThixo ungasebenza ngendlela emangalisayo ngoba ilizwi ligqobhozele kwaye ukuze sonke sibe namava ngobabalo lwakhe. Masithobeni iintloko zethu phamba sicule ikoras njengoko ndinjalo ndizawuthanda nje ucela wonke umntu t Thoba inhloko zakhe, vala amehlo akhe. Ashiyeke semthandazweni. Ukuba khona umuntu apha. Unothanda unikela ngobomi bakhe enkosini namhlanje. Phama isandla sakho. Inkosi yasibona. Inkosi yasibona. Thixo akusikelele mfana. Thixo akusikelele.
Close their eyes.
Moya kaThixo.
Remain in prayer.
Yalawula phakathi kwethu.
If there is anyone here
uThixo
who would like to dedicate their life to the Lord today.
Uyababiza abokugqibela.
Raise your hand.
Mithandazo yaphendula.
Thank you.
Masiculeni.
Thank you.
Kanye njengoko nje kuba ndinjalo.
The Lord sees it.
Njengoba ndinjalo ngaphandle kwesinqenqezo kothi kubigazi lakho laphalala ngenxa yam yayukuba wenu yabiza ndize Nkosi ndiyeza ku ndiyeza. Ilizwi likaThixo, ilizwi elibhekisele kubo bonke abava ubunzima ezintweni bedinga ukuhlangula kwaye bava nje ukuba akusebenzi nje kwaphela, kodwa uyakholwa ukuba ubukhona bukaThixo bulapha kwaye nalowo unyana mkhululileyo ukhululekile ngenyaniso. Ubomi obunikelwe bungaphelelanga luyintuthumbo, kodwa xa uthi wabunikela kwaphela kuYesu uhamba ukhululekile. Njengoba iculo lisitsho, khona abantu abahamba ukuba baphele kwisango lemxini. Ukuhamba kwindlela emxini wayibhekisela ke ebomini. Indlela ephangeleyo ujongisela nobunzima nentlungu phantse nokunxunguphala kukho abo bamiselwe indlela emxini indlela yabo bayifumana indlela ephangeleyo ukuba izise ubunzima. Yiloo nto inkosi kubiza ukuba khona izo zinto ezilapha, khona abantu abasenezo zinto iziqhelo ezithile nokuba yintoni na ekubambileyo apho uvuba udingwa ukuhlangulwa kuloo nto. Zonke iintloko zithotyiwe, onke amehlo avaliwe. Phakamisa nje isandla sakho ngokholo. Thixo akunceda. Nkosi, Thixo asibone isandla. Thixo ayibone inhliziyo Yesu Kristu lapha ukuze akuncede ubakhulule ukuze atshiyile uleyiso leCalvary. UYesu ungumeyisi. Haleluya. Haleluya. Makabongwe uThixo. Makabongwe uThixo. Bawethu semazulwini. Nkosi Thixo wethu, siyakubulela ngalo loyiso olukhulu lentsikelelo apha kulo mhlangano wokuqala. Ndibuthathaka, ndidiniwe nasemzimbeni, kodwa ndomelezekile, ndihlaziyekile emphefumlweni. Ndiyakubulela kakhulu ngabantu abaninzi abatsha abathe baphakamisa izandla zabo ukuze bakunikele ubomi babo kuwe. Nkosi ethandekayo, sicela sisonke angabangathandaza bonke baze bakuzuze ukuqiniseka kosindiso ude umoya wakho ungqine kubo ukuba bangabantwana bakaThixo. Oh, Nkosi ethandekayo, sinikwa kunjalo amaxesha anjalo umthandazo. Sonke sizalokutsha apho umoya oyingcwele wakho uhla khona, apho sibhaptizwa khona ngomoya nobuqaqawuli bakho butyhilwe kule ndawo. Nkosi uYesu, nguye usafana kwaye uyangqina ukuba usafana. Siyazibeka kwaye wonke umhlangano siwubeka phantsi kokugqunywa ngegazi lakho. Aye sicela, sicela ukukhokelwa ngumoya wakho Nkosi, yanga yonke intiziyo ingatshiya, yanga ngangabikho ababuzayo, abathandabuzayo, kodwa yanga ngaba khona amakholwa azokwamkela oko kushunyayelweyo. Uqinise ngokunjalo babe namava ngako. Nkosi ethandekayo, siyakubulela konke ukusivela kwakho kobabalo. Nkosi kucacile kunjani, wena uthe wazityhila kuthi Thixo uSomandla kuKristu ufihliwe kwabanye, utyhiliwe kwabanye, imfihlelo kwabanye, intsikelo kwabanye. Oh, Nkosi ethandekayo, samkele usisikelele sonke ngokuvela kubutyebi obabalo lwakho egameni likaYesu. Amen.